Radio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
On a heeɗi ɓe studio tamani oɗo saha yo sakiki moɗo Ousmane Dicko haalanta on kabaruji gonɗiɗo ɗi ƴuɗi men zo la presse labbe makko nun jiire jingodirta e ɓoggi jannde ɗi. Hono woteji président ɗi mbantintake wona haala fa laamu hakkundeji jooɗe saabi ɗi puɗɗan ñande noga e jeena lewru juillet waroru ndu. Yo premier ministre Oumaru Boubé Maiga andina oɗo kabaru nde yaano asawere nde segu le wuddu leydi meɗen. Soumaila Boubé Maiga ɓami aadi ɗu hono haɓɓude jeeɗinkoɓeɓe fa deƴere warta les région segu le wuddu leydi meɗen. Hirduɓe laamu noon mbi haala tan heƴata kana golle henne hen. Tuunadu waɗanama armé Mali les région Mauti hakkunde Boore e Konna saabu yantiɗo bomboore fa soldat si e nayo mbarmi. Yo ɗi gonni sembe kabaruji ɗi men jogani on bisimilla maɗon ɗo heeɗade studio tamani. Premier ministre Soumaila Boubé Maiga ana wonna cakkite yontere nde les région segu les wuddu leydi meɗen. Caggal ngallude segu nde du o yaahi Key Masina fawarde e ñona paaɗe ɗo guɓe jeeɗinko gooje ɗe tuddi ɗo sinuji ɗi gondi e haɓtude. O darti kala hono faabo laamu o le walde haɓude terroriste ɓe o hokki taƴolal du wota président ñande noga e jeenayyi lewru waro ndudu bantata. Keɗe ko sofodi e keƴaɗa men studio tamaji to segu to le faccitago Mamadou Samba Seku.
C'est la même chose qu'on observe.
Le kabar goto woni komin tanki nder kala ɗo ɓe goni yella ɗeɗo guɓe ɗe dawrude no raf kawral natata nder leydi ndi ndennoɓe kulɓinan kala yimɓele ndiɗo leydi kala ko woni gollirɗe laamu nden woni koɓe mbawata hinnade bonandaji mabɓe ɗi fewde e kala nden yo tan sambinde raf kawral hakkunde jamare nde yilamaɓe yo halkude kala ko woni nuygal leydi tama hono ɓeɗo yimɓele ne mbawi jattirede hono jeeɗiɓe jaam e dewral hewte ndenno wona fewi yimɓele tewtannoɓe tiallaji ɗi dabare fewde hono ɓeɗo yimɓele ana hani gaɗen kala ko woni bawɗe amen yalla minen kaɓoɓe fa yetto nokku saabi so wona ɗum ɓeɗo jottinan en tiallaji mawɗi saabi mabɓe jaati wakkati joni o to segu toon ko ɓuuri uñaji ɗiɗon sukaɓe keɓali hinnade jande mum en ndenno wakkati joni o kala miluɓe wotteji ɗi keɓata lawol yoɓe kinno immadaraji dartugol laamu mabɓe santaniɓe saabi ɗiɗo wotteji ɗi landinte.
Wana yaade e nokkuji kañum e haalaji kuncatati ɗallaji goduɗi leydi Mali ndi hono fanda wayde ndenago dengiɗo yo ɗum hirduɓe laamu ɓe ka kolliti premier ministre kanko nuntogo o daraniɗo kabaruji heedi hirduɓe laamu wonko andini e wi makko noon premier ministre fuɗɗade tafen hono nokkuji ɗo sinuji kosi haɓtude ɗo keɗe ko o sefodi e hawa berti.
Tafon ana hani kanko premier ministre o e kañe kananke leydi ndi ndenta dawrude yalla immadaraji wonande ndenagu leydi ndi na keɓa lawol nen mila wiide ɗum dayanko ɓurata watanede hakkillo dina goɗɗi ɗum hani waɗannede gawo banggal basiji immiɗi hakkude jañoli nden ana hani premier ministre o yaaha toon tawatana kabar muɗum dabare yalla hono ɗiɗo tiallaji hakkude jañoli na gotta nder gawo toon nen mila wiide wakkati joni on hani ɗatti dabareji kuntene hoore yalla ɓe mbawa darnade oɗo kabar o sowona ɗum kala ko laati immadaraji mabɓe jaabuji kantiɗi foof keɓatake hande o soni eɗen jiiɗi hinnade wutteji ɗi hono mbimi ni ana hani kala baale politikkoɓe ɓe ndenta gollididde wona tan immade yaade nder hono ɗiɗo nokkuji ka ana hani ɗatte dabareji kantiɗi keɓe ɗum ne yata caggal dental hakkunde baale politikkoɓe e kañe haalnana en.
Mobel soldat sen Mali gote du yantiɗo bomboore hakkunde Boore e Konna les région Mauti piyanɗe kaaci wattu muɗum ko heɓa e nanɗe noon heedi soldat sen ɓeka nayom e mabɓe mbarmi kala ko jiɗɗon famitade poɗe fayde ɓe mbaɗam e facebook na twitter oɗon mbawi du noddude numéro ji 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fandokkon hakkillaji moɗon. Haggagol ngallure gawo ƴiwde 8 heures jamma warde 6 heures beetey pati goto fuu yiddo e kaɓorgal ne heddi e wonde ɗi dabareji ɓami ɗinɗi dabareji ɓamaɗi arjumare hono weeti masibaji ɗi ngallure nde gaɗi nafakaji kewɗi e wi wonɓe toon noon de inare warti basiji ɗiɗu celi kanko Moussa Souma Maiga o ardo hono soŋaɓe gawa wonko haalde Ousmane Niali Buuli keɗɗana Mamadou Samba Seku.
Jamare nde emo foof no wondi e gouverneur région o banggal dabareji ɗi o ɓami ana wara balɗe seeɗe hannde deƴere hewtama jaati ka andon wiide e ley hono ɗiɗo kabaruji ana hani ɗi gattene hakkillo yalla ndenagu no huncine hoore kala ko hewta ɗiɗo golleji ɓe gondi e muɗum ndenno soniɓe piya dabare hadde jogolla kaɓorɗe ɗe wonande mo foof kala immadaraji gaɗeteɗi ɗi nafata goto foof ɗum jaɓani oɗo hakkillo o ndennon ne gondi e gollude yalla ɗiɗo fanaji ɗe kanko gouverneur région o yeeli nak keɓe nafa goto fof woni e hewtagol jam e ndenagu ndenno mo fof na hani hinnade kabar muɗum saabi andon wiide goɗɗum fof leydi ndi latta ko sowona komi muuyi ndi laato soni e gattana e onno ko hakkillo jam wodana fay goto e meɗen ndenno ana hani en fof ndenten huncande kabar muɗum hoore yalla leydi men ndi na laato
caggal mayde sibili en les sokolo les lamsego o ɗum waɗi hono ley immadara soldaci en hono walde dental wuwarɓe ka dardi lamkoɓe teedo hono mallodirde yimɓe e fiirude ɗumɓe sawru ndu hana ley ko walde nde yiɗuno yettunoɓe kabaruji nde ɗo walde holliti laamu waɗa ko wawi fuu yalla hoolare ana warta hakkude mumɓe e jamaji ɗe kanko Sekou Ba o secrétaire général walde wuwarɓe wonko sefodi e hawaberte keɗoɗom
maɓɓe kan hono ko satki wadde ñono e laamu kenen komin jiɗ allah waɗi ñande nogay goho février won satiraɓe meɗen gonnoɓe ɗon e lamu e jaɓɓe salasen ɓemi nangui ɓe naɗiɓe a guila nden ɓe andana komin nanɗinon ɗum min jetti tanogo jettima ministre yimin so allah jaɓe darto ko woni hen fo famminen tawi patto ndu nanggama kareri ko ɗum juura ɓe ɓiɓe andana ayɓe naata yo ɗumɓe cuuɗi e cuma hono wiyete moto ngaji ɗum golleji ana wadda yimɓe ha haqqillaji mum kula yimɓe kuli ana holla yimmina ana way hono wonɓe ɓe kuccini ay ɗum nene sona yimɓe fammine kalne so kamɓe golle goɗɗo soɓe kalna tan ɗum walta ko fewa ɗum waɗi tanmin noddi conférencere mi kalna journaliste adni o fo kala hono komin ji komin ji ana waɗa ko gouvernement o ɗum fammine komin ji ana waɗa ko ana ɓeyda rafi kawral leydi enenne en jiɗa fay batte sona kawral leydi donc so wiya kulle yimɓe ana jatti minen tan kucca e muɗum ana holɗir donc hono ɗe golleji ana kaani darnede so gouvernement andanaɗi min andina ɗum watte cinna ko ɓurani min hono ɗi golleji darni
gubal pabatongal arsilama ko arsilama en mantorike waddano masibaji wagadugu ɗi ñande aljumare nde ɗi masibaji gaɗi mayɓe jetton e barmuɓe capanɗe jetton hon jettogoɓɓe yogaɓe ka kolliti hono ɗum gawdaki ɗumɓen feewi e wi maɓɓe no hono jeyaɗinkoɓe yo haɗude immadara G5 sahel tan gondi kanko Serge Daniel o dunke faamu kabaru ndenagu wonko sifodi e Hamadou Hamma Mayga keɗɗana Oumar Waygalo
arande muɗum fuu guɓe jeyadinkoɓɓe ɓe kollitinɓe wiide ɓe jombitiɓe honno ɓe mbirino iɗum hollite wiide wonko fewa e golleji ɗino kabaru ndenagu wori le leydi Burkina Faso ndi golleji maɓɓe ɗi G5 sahel ɓe dartata kañe e force Barkane iɗum hollite wiide guɓe jeyadinkoɓɓe ɓe jiɗa G5 sahel joɗɗine le nokkoɓe laɓɓinino golleji maɓɓe ɗi gorri ɗum tan waɗi soɓe golla hono ɗiɗo golleji saabi de sa ƴeewno G5 sahel worrino ko yaata ɓuynayinogay haɓotoɓe garta wattede ley hen kañien diwoji e ko nandi e muɗum feso ɗi golleji puɗɗama fa hande ɓe donki wawede iɗum hollita wiide wakkati fo ɓe jaltinan ɓaale kese no haaɓo ngo worri koɓe noddirta guerre asymétrique wajuɓe haɓotoɓɓe du baylita kañum en du ƴeewel hono kaani wowirde ngoɗo haaɓo noddirtengo guerre
asymétrique
Union européenne et Royaume-Uni, Gonifa Botobe, Studio Tamani.
sen garti kabaruji région gaji meden keɓen famu tan hono walde noddirtede union pour la revalorisation de la jeunesse malienne fuɗɗi golleji mum segu keñe nde walde yo ɓamtara leydiyankaku sukaɓe e humanadeɓe du fa ɓe laato golloɓe nenno jande dow hono notagol barmuɓe du waɗama fa ɓuytono kutteji kasaraji laawi ƴuɓe segu ñono bla sans fawarde barawali fu kawri e golleji muɗum hono golleji walde la voix panafricaine puɗɗama keña tumbutu hono fammigol waɗi dow sisili hono le panafricanisme paɓotoɗo du ndenno yuɓɓodagol e gotu mbaku woɗi hen ndenno golle walde nde yo hokkude hono hakkillaji dow hen ɗum woni dow voix panafricaine ɓamtare yimɓe bugut nina du mbi coggu ndiyam ɓeydima métre cube goto cottitenoɗo temedere fo yeeyi fa e temedere e noga e joyyi ɓe dardi conseil communal darano fa coggu mum ɓuyto hewɓe celi e robinaji ɗi garti e ɓulli ley o wattu wulare mawde kasara lawol du waɗi keña bara fa goto heddi hen jetto barmi ɗiɗon ɓe ko an nawni fa sanne ko heɓa e nande noon o camion lumonkoɓe yo ga o fewtuno ka doddu sattudu sammini ɗum keddiɗo en o kañum e barmuɓe ɓe fo naɓama suud dogotoro on songo miccintinde on fa hande hono windegol leyi yuɓɓoji inɗe wota ɗi ana wonda fa jeego lewru mars ndu oɗo mbawi yettade e ɗeɗo nokkuji fa mbindo ɗon onon e hoore yoɗo kaddude e ɗiɗo kabaruji kedde heɗal fande yewtere me ana yesso yon tawde ko warata